waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali. galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab talaada bisha Oktoobarna ay tahay 22 sannadka 2024-ta. halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S, magacayguna waa Xasan Jaamac. wararka galabtana waxaa ugu waaweyn sanamka Queen Victoria oo rinji guduudan lagu daadiyey iyadoo boqor Charles uu marayo ama tegayo xaafadda Redfern ee magaalada Sydney. Iiraana waxaa lagu eedeeyey inay lacago kaasha oo caddaana iyo dahab siiso xisbiga Xisbullah ee dalka Lubnaan. sanamka boqorad Victoria ee taalay bartamaha magaalada Sydney ayaa waxaa lagu daadiyey ama lagu dhuftay wax u muuqda rinji guduudan. Rinjigan guduudan ee lagu daadiyey sanamkan ku yaala dhismaha Queen Victoria Building ayaa imanaya iyadoo boqor Charles iyo Queen Camilla ay marayaan magaalada Sydney iyagoo dadka la kulmaya salaamayana, tanoo ku soo aadaysa maalintii u dambeysay safarkooda dalkan Australia. Charles ayaa u safraya ama tegaya xaafadda Redfern, tanoo qayb ka ah lugtii u dambeysay ee safar uu kula kulmayo duqeyda dadka indigeneska ee dalka loogu yimid. tan ayaa daba socota mudaharaad ay senatarada indigeneska Lydia Tob ka samaysay magaalada Canberra mar uu ku sugnaa boqorku. senatarradan ayaa diiday inay raaligelin ka bixiso qaylada ay ku qaylisay boqorka iyo goobta uu joogay. militariga Israa'iil ayaa difaacay go'aan ay ku duqeeyeen yoolal kale oo ku yaala magaalada Beirut, iyadoo sheegtay in Iiraan ay u isticmaalaysay hay-ado iyo ururo inay ku maalgeliso ururka Xisbullah. ciidanka cirka Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ka geysta xaafada ku yaala magaalada Beirut, iyagoo garaacay ugu yaraan 15 laamood oo ka tirsan hay-adda Al-Qatr Al-Xasan la yiraahdo oo hay-ad maaliyadeed oo Xisbullaahi uu leeyahay. afhayeen u hadlay ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in weerarada ama duqeymaha Israa'iil ay ku dishay hogaamiyaal Xisbullaahi ka tirsanaa, kuwaas oo mas-uul ka ahaa inay lacagaha ka soo qaadaan Iiraan una soo gudbiyaan Xisbullaahi. waxaana uu intaa ku daray inay sii wadi doonaan duqeymaha ay halkaasi ka wadaan. Kamala Harris ayaa codbixiyaasha waxa ay u sheegtay in hadallada ka soo baxaya Donald Trump aan la dhayalsan, iyadoo ololaheeda ka waday gobolka aadka laysugu dhow yahay ee Pennsylvania. musharaxadan dimuqraadiga ayaa Trump waxa ay ku tilmaantay nin khatar ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi, iyadoo ku boorisay codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga inay danahooda gaarka dhinac iska dhigaan oo ay riyan danaha dalka guud ahaan ayna iyada iyo xisbigeeda u codeeyaan. waxa ololahaasi ku weheliyay Liz Cheney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga balse taageeraysa Ms. Harris. saadaasha hawada Britta oo 4 magaalada Sydney waa qayb ahaan 28, Melbourne waa roobab 20, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Ameerikanka ah. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.